Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Dope is for paying professional musician.
One more time. 4, 2, 4.
Let's go. Let's go. You know what it is when the air is with the team.
You don't know I'm a man of God. Here uli pisi no ni tumila na phone. Apo pevo ke taluke Nili kuliva ya wele kasha nineko. Bize bize kuniko dharinga. Uni uza is fine uza panga zina. Hello, muli u life kwa niko limba. Bakisi iwa jeva ufuno ni chimuiza. Ufuno ni chosa muvirimba. Pati vele talk boys iwa nirimbisa.
Nali kwete fe kamane winan. Lelo wacha fatumba no winan. Limi satana la mekela mushanji chupofa tintaruka. Halo satana ndekera kofi.
Chidi mwanda uvi.
Na papa. Chidi devo ndekera kofi.
Yeah. Nyo mashima. Nubi.
Chapa.
Beli diapo fyo ishi ila pantanshi. Ino ni 2020 na manoshi. Ali njika te kwa tina wanangu. Ntuwa vashi ya malo iwe ntaruka. Chidi devo ndekera kofi.
Na papa.
Professional music. Cast beats on the 1-2s.
Yeah, man, I got
it. Exclusive
from ZambianMusicSite.com.